Igitabo abahanuzi n'abami igice cya 54. Gucyaha kwerekeye kwaka inyungu irenze urugero n'ubunyazi. Igihe intekerezo za Nehemiya zerekezwaga ku mibereho ibabaje y'abakene bo mu bwoko bwe, inkike za Yerusalemu zari zitararangira. Muri icyo gihe igihugu cyari kitaratungana neza. Gutunganya ubutaka babuhinga byari byarirengagijwe ku rwego rutari ruto. Ikirenze ibyo, bitewe n'imikorere irangwamo kwikanyiza yagirwaga na bamwe mu bari baragarutse mu Buyuda, umugisha w'Uwiteka ntiwari ukirangwa mu masambu yabo, bityo habaho kubura kw'impeke. Kugira ngo babone ibyo kurya byo gutunga imiryango yabo, byabaye ngombwa ko abakene bahaha bagurijwe kandi bakagura ku biciro bihanitse cyane. Byabaye ngombwa kandi ko babona amafaranga bayagurijwe mu buryo bubyara inyungu kugira ngo bishyure imisoro basabwaga n'abami b'Ubuperesi. Kuri iyo mibabaro y'abakene hiyongereyeho ko abakire cyane mu Buyuda bari baraciye urwaho iby'abakene bakeneye maze bakikungahaza. Imana ibinyujije kuri Mose yari yarategetse Abisirayeli ko buri myaka 3 bakusanya icyacumi kugira ngo gihabwe abakene. Hari n'ikindi cyari cyarakozwe mu byerekeye guhagarika imirimo y'ubuhinzi buri nyuma y'imyaka 7 ubutaka ntibwagombaga guhingwa kandi byimezaga bikera muri uwo mwaka byarekerwaga abakene. Ubudahemuka mu gutanga ayo maturo kugira ngo yunganire abakene ndetse no mu bindi bikorwa by'ubugiraneza byari byarabereyeho gutuma abantu bahora bazirikana ukuri kuko Imana ariyo nyiri byose ndetse n'amahirwe bafite yo kuba imiyoboro inyuzwamo imigisha. Byari umugambi w'Uwiteka ko Abisirayeli banyuzwa mu nzira yo gutozwa yari kurandura ukwikanyiza kandi gakuza imico yabo. Nanone Imana yari yaratanze amabwiriza yanyujije kuri Mose igira iti, "Nuguriza ifeza umukene wese wo mu bwoko bwanjye muri kumwe, ntuzamugirire nk'uko abishyuza bakora kandi ntuzamwaka inyungu. Ntuzagurize mwene wanyu kumwaka inyungu naho yaba iy'ifeza cyangwa iy'ibyo kurya cyangwa iy'ikindi kintu cyose kugurizwa kubona inyungu." Kuva igice cya 22, umurongo wa 25 no gutegeka kwa 2, igice cya 23, umurongo wa 19. Uwiteka yari yaravuze nanone ati, "Nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu, ahantu hose hiwanyu mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzanangira umutima wawe, ntuzagundira ibyawe ngo byime mwene wanyu w'umukene, ahubwo ntuzabure kumuramburira iminwe, ntuzabure kumuguriza ibimumaza ubukene bw'icyo akeneye, kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu. Nicyo gitumye ngutegeka nti, ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe." Gutegeka kwa 2, igice cya 15, umurongo wa 7, uwa 8 n'uwa 11. Mu bihe byakurikiye kugaruka kw'abari barajyanywe mu bunyagi Babuloni, Abayuda b'abakire bakoze ibinyuranye n'aya mategeko. Igihe byabaga ngombwa ko abakene baguza kugira ngo bishyure imisoro y'umwami, abakire babagurizaga amafaranga, ariko babakaga inyungu ihanitse. Kubwo gufata ingwate ho amasambu y'abakene, buhoro buhoro abakire bajyaga bakenesha kurutaho abo babaga barahaye imyenda. Byabaye ngombwa ko benshi bahatirwa kugurisha abana babo, bakaba bagaragu n'abaja, kandi byasaga naho nta byiringiro byo gutuma imibereho yabo igenda neza kurutaho, ndetse nta n'uburyo bwo gucungura abana babo no kugaruza amasambu yabo bari bafite. Nta byiringiro by'igihe cyiza byari imbere yabo, ahubwo hariho guhagarika umutima kwahoraga kwiyongera, ndetse ubukene no gushyirwa mu bubata bigahoraho. Nyamara abo bose bari ishyanga rimwe, abana b'isezerano rimwe, kimwe n'abavandimwe babo bari baguwe neza. Amaherezo abantu bagiye kubwira Nehemiya uko bamerewe. Baravuze bati, "Abahungu bacu n'abakobwa bacu tubatangaho ibiretwa, ndetse abakobwa bacu bamwe bageze mu buretwa, kandi tubuze uko twagira ngo tubacungure, kuko amasambu yacu n'inzabibu zacu bifitwe n'abandi." Ubwo Nehemiya yumvaga iby'uko gukandamizwa kuzuye ubugome, umutima we wuzuye agahinda. Nehemiya aravuga ati, "Numvise kwitotomba kwabo n'amaganya yabo, ndarakara cyane." Nehemiya yabonye ko nashobora gukuraho umuco w'ikandamiza ryo kwaka abantu inyungu zirenze urugero, agomba gufata icyemezo kidakuka, agaharanira ubutabera. Yajyanye imbaraga no kumaramaza, maze ajya ku murimo kugira ngo aruhure abavandimwe be. Kuba bari barakandamije abandi bari abantu b'abakire, kandi ubufasha bwabo bukaba bwari bukenewe cyane mu murimo wo gusana umurwa wa Yerusalemu, ntibyigeze na hato bitera Nehemiya kubogama. Yacyashya abatware n'abakomeye mu buryo bukomeye, kandi ubwo yari amaze guteranya iteraniro rikomeye ry'abantu, yababwiye iby'Imana isaba byerekeranye n'icyo kibazo. Yabibukije ibyari byarabaye ku ngoma y'umwami Ahazi. Yabasubiriyemo ubutumwa Imana yari yaroherereje Abisirayeli muri icyo gihe, kugira ngo ibacyahire ubugome no gukandamiza kwabo. Bitewe no gusenga ibigirwamana kwabo, abaturage b'Ubuyuda bari barahanwe mu maboko y'abavandimwe babo basengaga ibigirwamana kubarusha, aribo b'Isirayeli. Abisirayeli bari barakabije kuba abanzi binyuze mu kwica abantu 1,000,000 bo mu Buyuda mu ntambara, kandi bari barafasha abagore n'abana bose bagambiriye kubagira inkorera gahato cyangwa kubagurisha mu bapagani bakabimbata zabo. Bitewe n'ibyaha by'Ubuyuda, Uwiteka ntiyari yaragobotse ngo abuze iyo ntambara kubaho. Ariko akoresheje umuhanuzi Odedi, Uwiteka yacyashye imigambi mibisha y'ingabo zari zatsinze urugamba. Odedi yaravuze ati, kandi mugambiriye kunyitsa Abayuda n'ab'i Yerusalemu ngo mubagire abaretwa n'abaja. Ariko aho mwebwe nta bicumuro mwacumuye ubwanyu ku Uwiteka Imana yanyu. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 28 umurongo wa 10. Odedi yaburiye Abisirayeli ko uburakari bw'Uwiteka bubakongerejwe kandi ko imigirire yabo yo kurenganya no gukandamiza izabazanira ibihano by'Imana. Bumvise ayo magambo, ingabo zasize abo zari zafashe bunyago ndetse zisiga n'iminyago imbere y'ibikomangoma n'iteraniro ryose. Nuko bamwe mu bayobozi bo mu muryango wa Efurayimu bajyanye abanyagano, abari bambaye ubusa bose bo muri bo babambika iminyago, babaha imyambaro, babambika inkweto, barabagaburira, babaha n'ibyo kunywa, barabahezura, n'abanyantege nke bo muri bo bose babaheka ku ndogobe babageza i Yeriko, umudugudu w'imikindo, kwa bene wabo bahera ko basubira i Samariya. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 28 umurongo wa 15. Nehemiya n'abandi bari baracunguye bamwe mu Bayuda bari baragurishijwe abapagani. Bityo noneho agereranya icyo gikorwa n'imyitwarire y'abashyiraga abavandimwe babo mu bubata kubwo gukunda indamu z'iby'isi. Nehemiya yaravuze ati, mbese ibikwiriye si uko mwagenda mwubaha Imana yacu, ntimwitukishe mu banzi bacu b'abanyamahanga. Nehemiya yaberetse ko we ubwe kubw'uko yari afite ububasha yahawe n'umwami w'Ubuperesi yagombye kuba yarabatse umusanzu munini kubw'inyungu ze bwite. Nyamara aho kugenza atya, nta nubwo yari yarafashe ibyo agenewe, ahubwo yari yaratanganye umutima ukunze kugira ngo yunganire abakene mu bukene bwabo. Yasabye bamwe mu bo mu bayobozi b'Abayuda bahamwaga n'icyaha cyo kunyunyuza imitsi y'abakene guhagarika icyo gikorwa cyo gukiranirwa, ahubwo bagasubiza amasamba abakene beneyo ndetse bakabasubiza n'amafaranga y'umurengera bari barabatseho inyungu. Yabasabye kandi kubaguriza nta ngwate cyangwa inyungu babatse. Ayo magambo yavuzwe iteraniro ryose riraho ryumva. Iyo abatware bahitamo gutanga impamvu zumvikana z'ibyo bakoze, baba barahawe umwanya wo kubikora. Nyamara nta rwitwazo batanze. Baravuze bati, tuzabibasubiza kandi ntacyo tuzabaka. Tuzabigenza nk'uko uvuze. Kubw'ibyo bari biyemeje, Nehemiya ari imbere y'abatambyi yarahije abo bantu imbere yabo yuko bazakora nk'uko basezeranye. Iteraniro ryose riremera riti, amen. Bahimbaza Uwiteka. Nuko abantu bakora nk'uko basezeranye. Ibi byanditswe byigisha isomo ry'ingenzi. Gukunda impiya ni umuzi w'ibibi byose. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cya 6 umurongo wa 10. Muri iki gihe tugezemo, kwifuza inyungu byatwaye intekerezo z'abantu. Akenshi ubukire bugerwaho binyuze mu buriganya. Hariho abantu batabarika bugarijwe n'ubukene, bityo bikaba ngombwa ko bakora cyane kugira ngo bahabwe ibihembo bito, ndetse bakaba badashobora no gukemura iby'ibanze mu buzima. Imiruho n'ubukene ndetse no kutagira ibyiringiro ko hari ibyiza bazabona, bituma umutwaro wabo urushaho kubaremerera. Kuba baremerewe no guhagarika umutima no gukandamizwa, bituma batamenya aho bashakira icyabagoboka. Kandi ibi biba kugira ngo abakire babashe kubona ibyo batanga mu kwaya kwabo, cyangwa kunezeza ibyifuzo byabo bigwizaho ibintu. Gukunda amafaranga no kwigaragaza byahinduye iyi si isenga ry'ibisambo n'abambuzi. Ibyanditswe bigaragaza umururumba no gukandamiza bizaba biganje mbere yo kugaruka kwa Kristo. Yakobo yaranditse ati, ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kuzabona. Izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe ingesi. Ingesi yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya, izarya imibiri yanyu nk'umuriro. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, ibyo mwabimishije uburiganya birataka, kandi umuborogo w'abo basaruzi winjiye mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo. Mwadamarariye mu isi, mwishimira ibibanezeza bibi, mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka. Umukiranutsi mwamuciriyeho iteka muramwica atabarwanya. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 3 kugeza ku wa 6. Ndetse no mu bavuga ko bagenda bubaha Imana, harimo bamwe bongera gukora nk'uko abakomeye bo mu Bisirayeli bakoze. Bitewe n'uko babifitiye ububasha bwo kubikora, basaba inyungu zirenze izikwiriye, bityo bagahinduka bakandamiza. Kandi bitewe n'uko umururumba n'uburiganya bigaragara mu mibereho y'abitirirwa izina rya Kristo, bitewe n'uko itorero rifite mu bitabo byaryo amazina y'abageze ku butunzi bafite babukuye mu kurenganya, idini ya Kristo ishyirwaho igisuzuguriro. Gusesagura, kugwiza imitungo bivuye mu buriganya ndetse no kwaka inyungu z'ikirenga bigenda byangiza ukwizera kwa benshi kandi bigasenya imibereho yabo y'iby'umwuka. Ku rwego rukomeye, itorero ribarwaho ibyaha by'abarigize. iyo rinaniwe kwatura rivuga ngo ryamagana ikibi riba rigiha intebe. Imigenzo y'isi si yo umukristo agomba gufatiraho icyitegererezo. Ntabwo agomba kwigana imikorere yayo ikarishye, kugwiza imitungo kw'abisi bivuye mu buriganya ndetse no kwaka inyungu z'ikirenga bibaranga. Igikorwa cyose cyo kurenganya gikorewe umuntu mugenzi wawe ni ukwica itegeko ry'izahabu. Ikibi cyose gikorewe abana b'Imana kiba gikorewe Kristo ubwe binyuze ku ntoreze. Kugerageza guca urwaho ubujiji, intege nke cyangwa ibyago by'undi byandikwa mu bitabo byo mu ijuru ko ari uburiganya dukoze. Umuntu wubaha Imana by'ukuri yagombye gukora amanywa nijoro kandi akarya umugati w'ubukene aho guha intebe umwuka wo kurarikira indamu, ukandamiza abapfakazi n'imfubyi cyangwa yambura umunyamahanga uburenganzira bwe. Gutandukira gato umuntu akareka kugendera mu mico itunganye bisenya imbibi umuntu adakwiriye kurenga kandi bigategurira umutima kurenganya bikomeye kurushaho. Igihe bigeze aho umuntu yigwiriza inyungu biciye mu guhombya abandi, umutima uzagwa ikinya n'ubucyumva imbaraga y'umwuka w'Imana. Inyungu umuntu abonye binyuze muri iyo nzira ni igihombo giteye ubwoba. Twese twari mu mwenda w'ubutabera bw'Imana, nyamara ntacyo twari dufite twashoboraga kwishyura uwo mwenda. Ubwo nibwo umwana w'Imana watugiriye imbabazi yishyuye ikiguzi cyo gucungurwa kwacu. Yahindutse umukene kugira ngo binyuze mu bukene bwe tubashe kuba bakire. Dushobora kugaragaza tubikuye ku mutima ko twanyuzwe n'ubuntu twagiriwe dukoresheje ibikorwa byo gutangana ubuntu tugirira abakene be. Intumwa Pawulo aradutegeka ati, "Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera." Abagalatiya igice cya 6:10. Kandi amagambo ya Pawulo ahuje n'ayo umukiza wagize ati, "Abakene bo muba muri kumwe nabo iteka, kandi aho mwashakira mwabagirira neza. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe, kuko yari yo mategeko n'ibyahanuwe." Matayo igice cya 7:12.